Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 49. Mu minsi mikuru y'ingando. Iki gice gishingiye muri Yohana, igice cya 7 umurongo wa mbere kugeza kwa 15 n'uwa 37 kugeza kwa 39. Mu bihe bitatu bitandukanye by'umwaka, Abayuda basabwaga guteranira i Yerusalemu mu mihango y'idini. Azengurutswe n'inkingi y'igicu, umuyobozi w'Abisirayeli utagaragara yabahaye amabwiriza ku byerekeye iyo mihango. Igihe Abisirayeli bari mu bunyage, iyo mihango ntiyashoboraga kuziririzwa, ariko ubwo bagarukaga mu gihugu cyabo bongeye guhurira mu minsi mikuru y'ingando. Imana yari yarateganyije yuko binyuze muri iyo mihango abantu bazajya bibuka kurinda kwayo gukomeye. Ariko usibye abantu bake gusa, abatambyi n'abayobozi b'igihugu cyabo bari baribagiwe uwo mugambi. Uwahanze iyi mihango kandi waruzi impamvu yashyizweho, yabonye n'amaso ye uburyo abantu batandukiriye bakava mu nzira y'ukuri. Umunsi mukuru w'ingando wari umunsi w'ibiro rusoza umwaka. Imana yifuzaga yuko abantu basubiza amaso inyuma maze bakazirikana kugira neza n'impuhwe zayo. Ishyanga ryose ryayoborwaga n'Imana kandi rikabona imigisha yayo. Yabarindaga ijoro n'amanywa, yabahaga imvura n'izuba kugira ngo byeze amatunda. Mu bibaya n'imirambi yo muri Palestina habonekaga umusaruro uhagije. Basaruraga imbuto z'imyelayo maze bakabika amavuta yazo mu macupa. Bahinze ibiti by'imikindo birera, bahinze imizabibu yerera igihe, maze bengamo imitobe barayibika. Ibirori byarakomeje mu gihe cy'iminsi 7. Abatuye Palestina n'ahazengurutse basize ingo zabo bagiye Yerusalemu mu minsi mikuru. Abavuye hirya no hino bazanye amaturo y'ishimwe, abakuru n'abato, abakire n'abakene, bose bazanye amaturo yo gushima Imana kuko yabarinze umwaka wose, ikarinda inzira zabo kandi ikabasesekazaho ibyiza byinshi. Cyashoboraga cyose kunezeza amaso kandi kikagaragaza kwishima hamwe n'umunezero bari bafite, barakizanye baze ibyo bavanye hose mu midugudu yabo bibera umurwa wabo umutako mwiza. Iyi minsi mikuru ntabwo yari iyo kwishimira umuganura gusa, ahubwo yari niyo kwibuka kurinda kw'Imana gukomeye ubwo yarindaga Abisirayeli mu butayu. Kugira ngo biyibutse ubuzima babayemo bari mu mahema mu butayu, mu bihe by'iminsi mikuru Abisirayeli babaga mu tuzu duto tw'utugonyi twubakishije ibyatsi. Utwo tuzu batwubakaga ku mihanda, mu kibuga kizengurutse ingoro y'Imana cyangwa hejuru y'amazu. Imisozi n'ibibaya bizengurutse Yerusalemu byabaga byuzuye utwo tuzu tw'ibyatsi, kandi abantu benshi babaga bahaciye ingando. Mu gihe haririmbwaga indirimbo zo gushima, abaje mu minsi mikuru bakomezaga ibirori byabo. Mbere gato y'umunsi mukuru nyirizina habanzaga umunsi w'impongano, ariho abantu bicuzaga ibyaha byabo maze byarangira bakabwirwa ko batunganiye ijuru. Bityo rero abantu babaga bateguwe ngo bakomeze ibirori mu munezero. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Zaburi 106 umurongo wa mbere. Baririmbaga aya magambo ariko bacuranga n'inanga z'amoko menshi, kandi bagatera hejuru n'ijwi rirenga bati Hozana. Imbere mu ngoro y'Imana babaga bafite ibyishimo byinshi. Imihango y'ibitambo niho yakorerwaga. Ku mpande zombi z'ingazi z'amabuye y'agaciro z'ingoro y'Imana habaga hahagaze umutwe w'abaririmbyi b'Abalewi bayoboye indirimbo. Abantu benshi babaga baje mu birori bazunguzaga mu ntoki zabo amashami y'imikindo maze bakikiriza mu majwi yabo, ku buryo amajwi y'indirimbo yasakaraga hose ndetse amajwi yo guhimbaza akumvikanira mu misozi n'ibibaya bihazengurutse. Mu gihe cy'ijoro mu rusengero no hafi yarwo habonekaga umucyo w'imuri zitandukanye. Amajwi y'indirimbo, amashami y'imikindo yazunguzwaga, hoziyana z'ibyishimo, umuriri w'abantu, amatara yabaga amanitse hose kandi amurika mu bantu, abatambyi babaga bahagaze hamwe kandi bambaye neza, n'ibitatse ibirori, byose byafatanirizaga hamwe kunezeza babibonaga. Ariko icyari gihebuje byose muri ibyo birori, icyabashimishaga kuruta ibindi, ni ukwibuka ibyabayeho mu mibereho yabo yo mu butayu. Umuseke utambitse, abatambyi bafataga impanda zabo bakazivuza ubutitsa kandi ziranguruye, maze bakikirizwa n'izindi mpanda hamwe n'amajwi yuje umunezero y'abantu barangururira mu ngando zabo, agahererekanya hose mu bibaya no ku misozi, maze bakishimira umunsi mushya w'ibirori. Hanyuma umutambyi yashyiraga urwabya mu mazi y'umugezi wa Kidironi, rwamara kuzura akarushyira hejuru, noneho igihe impanda zakomezaga kuvuzwa, yagendaga azamuka ingazi z'urusengero agendera ku njyana y'indirimbo igira iti Yerusalemu ibirenge byacu bihagaze mu marembo yawe. Zaburi 122 umurongo wa kabiri. Yazanaga urwo rwabya ku rutambiro rwabaga ruzengurutswe n'abatambyi, aho hari amabesani birakoze mu muringa n'umutambyi wabaga ahagaze iruhande rwa buri besani. Urwabya rw'amazi rwasukwaga mu ibesani imwe, hanyuma urwabya rurimo vino rugasukwa mu yindi besani, noneho ayo mazi avanze na vino byombi bakabisuka mu gitembo gishyira umugezi wa Kidironi, nawe ukabitembana ubijyana mu nyanja ipfuye, inyanja y'umunyu. Ubu buryo bwo kwerekana amazi ahawe umugisha bwashushanyaga isoko y'amazi yadudubije ava mu rutare ku bw'itegeko ry'Imana, maze Abisirayeli bagashira inyota. Hanyuma bakarangurura amajwi bati, dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Nicyo gituma muzavomana ibyishimo mu mariba y'agakiza. Yesaya igice cya 12, umurongo wa 2 n'uwa 3. Igihe abahungu ba Yosefu biteguraga kujya mu minsi mikuru y'ingano, babonye ko Yesu we ntacyo yakoraga kigaragaza ko yiteguye kujyayo. Bakomeje kumwitegereza bafite amatsiko menshi, uhereye igihe Yesu yakizaga umuntu Betesida yari atarasubira mu birori byo mu minsi mikuru y'igihugu. Yesu yakomeje gukorera umurimo we i Galilaya kugira ngo yirinde impaka zitari ngombwa zashoboraga guturuka ku bategetsi Yerusalemu. Byasaga naho Yesu atitaye ku materaniro yerekeye iby'idini ndetse no kurwanga abatambyi hamwe n'abigisha b'amategeko bari bamufitiye. Ibyo byatumye abantu bagendanaga nawe, abigishwa be ndetse n'abo mu muryango we bakomeza kubyibazaho. Mu byigisho byinshi bya Yesu yibutsaga abantu ko kumvira amategeko y'Imana bizana imigisha, nyamara we byasaga naho atitaye ku mihango yashyizweho n'Imana. Yesu yegeraga boroheje ndetse n'abakoresha b'ikoro, akirengagiza imihango y'Abayuda kandi agasa naho adakurikiza imihango yose yerekeye isabato. Maze ibi byose bigatuma abayobozi b'idini batamwemera ndetse bikabatera kumubaza ibibazo byinshi. Abavandimwe be batekerezaga ko yakoraga nabi kubera kutiyegereza abakomeye ndetse n'abanyabwenge bo muri icyo gihe. Biyumvishaga ko abo bantu bari mu kuri kandi ko Yesu yakosaga kubera ko atemeraga imigenzo yabo. Nyamara bari baritegereje imibereho yitunganye ndetse banyurwa n'ibikorwa bye, ariko ntibabarirwaga mu bigishwa be. Imitima yabo yanezezwaga n'uburyo yari amaze kwamamara hose muri Galileya, bigatuma biringira yuko igihe kimwe azerekana imbaraga ze, maze bigatuma abafarisayo bemera ko ari uwo yahamyaga ko ari we. Ese aho ntiyari Mesiya umwana wa Isirayeli? Bagize iki gitekerezo mu mitima yabo, maze kibatera umunezero ukomotse ku bwibone no kwikuza. Ibi nibyo byabateye kugira ubwuzu bwinshi, maze binginga Kristo ngo ajye mu birori i Yerusalemu. Baramubwiye bati, va hano ujye i Yudaya kugira ngo abigishwa bawe barebe imirimo ukora, kuko ari nta muntu ushaka kumenyekana wakorera ikintu mu rwihisho. Niba ukora iyo mirimo, ngaho genda wiyereka abari mu isi bose. Iri jambo niba rigaragaza gukekeranya no kutizera. Babonaga Yesu nk'umunyantege nke ndetse n'umunyabwoba. Niba yarazi ko ari Mesiya, kuki yatwara ibintu buhoro ndetse ntagira icyo akora? Niba kandi yari afite ubushobozi, kuki atagiye i Yerusalemu maze akavuga kandi agakora icyo ashatse? Kuki ibitangaza bamuvuzeho i Galilaya atagenda ngo abikorere n'i Yerusalemu? Basaga naho bamubwira bati, reka kwihisha mu giturage ngo wereke ibitangaza ukora aba baturage hamwe n'abarobyi batagira icyo bazi, ahubwo jya mu murwa mukuru wigarurira abatambyi ndetse n'abakuru, maze uhurize abantu hamwe mu gitekerezo cyo kwimika ingoma nshya. Abavandimwe ba Yesu bari bafite imitekerereze irangwa no kwikunda kugaragarira mu mitima y'abakunda ibyubahiro. Uyu mutima bari bafite niwo ugaragara mu batuye isi ya none. Bababajwe n'uko Yesu ataharaniye icyubahiro cy'isi, ahubwo agatangaza ko ari we mutima w'ubugingo. Bacitse intege cyane ubwo babonaga bamwe mu bigishwa be bamusiga bakigendera. Nabo ubwabo baramusize, banga kwemera iki bikorwa bye byerekanaga ko yari uwatumwe n'Imana. Hanyuma Yesu yarababwiye ati, igihe cyanjye ntikirasohora, ariko igihe cyanyu gihoraho iteka. Abisi ntibabasha kubanga, ariko jyeweho baranyanga kuko mpamye ibyabo yuko imirimo yabo ari mibi. Mwebweho nimujye muri iyo minsi mikuru, ariko jyeweho sinjyayo ubu kuko igihe cyanjye kitarasohora. Amaze kubabwira ibyo asigara i Galileya. Abavandimwe be babimubwiye mu ijwi rimuhata, basa n'abo mutegeka inzira agomba kunyuramo. Nawe abasubiza bacyaha, abereka ko badahuje n'imigambi yo kwicisha bugufi, ahubwo ko ari abisi. Yarababwiye ati, abisi ntibabasha kubanga, ariko jyewe baranyanga kuko mpamya ibyabo yuko imirimo yabo ari mibi. Isi ntibasha kwanga abafite umutima nk'uwayo, ahubwo irabakunda kuko ari abayo. Ntabwo ku isi hari ahantu Kristo yagombaga kugirira imibereho yo kwikuza no kwinezeza. Ntabwo yari ategereje icyubahiro ndetse n'ububasha byo ku isi. Nta ngororano isi yari imufitiye. Ku isi niho se yari yaramutumye. Yari yarahawe isi kugira ngo asohoze umugambi wo gucungura ikiremwa muntu. Yasohozaga umurimo we wo gushaka abazimiye, ariko ntiyagombaga kwigerezaho kwihutira hari ingorane cyangwa kwihutisha akarengane. Buri gikorwa cyose mu murimo we cyari gifite igihe cyagenewe. Yagombaga gutegereza yihanganye. Yari azi ko ku iherezo ry'umurimo we azicwa, ariko yari azi ko kwigemurira abanzi be igihe kitaragera bitari mu bushake bw'Imana. Inkuru yerekeye ibitangaza Yesu yakoraga yari yarakwiriye hose aho Abayuda bari baratataniye, kandi nubwo yari amaze amezi menshi atajya mu birori, abantu bakomeje kugira amatsiko yo kumubona. abantu benshi baturutse imihanda yose baza mu minsi mikuru y'ingando bizeye kuhamusanga. Ibirori ubwo byatangiraga bakomeje kubaririza ibye. Abafarisayo n'abanditsi baramutegereje bagira ngo babonereho umwanya wo kumuciraho iteka. Bafite amatsiko menshi barabaza bati: "Mbese wa wundi ari he?" Ariko nta washoboye kubabwira aho ari. Buri muntu wese yibazagaho Yesu ari. Kubera gutinya abatambyi n'abanditsi, nta n'umwe watinyukaga kwemera ko ari we Mesiya, nyamara bakomeje bose kubigira impaka bibaza uwo yaba ari we. Bamwe bavugaga ko yoherejwe n'Imana, naho abandi bakavuga ko ayobye abantu. Nyamara Yesu yari yageze i Yerusalemu rwihishwa. Yari yakoresheje inzira itari nyabagendwa kugira ngo adahura n'abagenzi benshi bajyaga i Yerusalemu baturutse mu birorero byose. Iyo aramuka ajyanye n'abandi bagenzi bajyaga mu minsi mikuru, byari gutuma abantu benshi bamushagara ageze mu murwa, maze abafarisayo n'abategetsi bakarushaho kumurakarira. Kugira ngo ahunge ibi byose, yahisemo gufata urugendo wenyine. Ubwo ibirori byageraga hagati, igihe abantu bibazaga byinshi kuri we, Yesu yinjiye mu rugo rw'ingoro y'Imana, ahari hateraniye abantu benshi cyane. Kubera ko yari yabuze mu birori, abantu bari bemeje yuko yatinye guhinguka imbere y'abatambyi n'abakuru. Bose rero baratangaye bamubonye, batangiye guhwihwisa. Bose batangazwa n'icyubahiro ndetse n'ubutwari bimuteye kuza imbere y'abanzi be bashakaga kumwica. Ahagarara hagati muri bo, aho iryo teraniro rinini ryari rifite amatsiko yo kumubona, maze Yesu arabigisha kuruta uko abandi bose bamubanjirije bigishije. Amagambo ye yagaragazaga ko asobanukiwe n'ibyerekeye amategeko ndetse n'ubutegetsi bw'Abisirayeli, imihango y'ibitambo ndetse n'inyigisho za gihanuzi, kuruta uko abatambyi n'abanditsi bari babisobanukiwe. Yasobanuye ibyerekeye imihango n'imigenzereze ya Kiyuda. Ibyajyaga kubaho mu buzima buri imbere byose byasaga n'ibiteretse imbere y'amaso ye, kuko yabonaga ibitabonwa. Yababwiye ibyo ku isi n'ibyo mu ijuru, ababwira ibyerekeye abantu ndetse n'ibyerekeye se wo mu ijuru, kandi abivugana ubwenge n'ububasha. Amagambo ye yari asobanutse kandi anyuze amatwi, kandi abantu batangajwe n'uburyo yigisha nk'uko batangaye igihe yigishirizaga i Kaperinawumu, kuko ijambo rye ryari rifite ubushishozi. Akoresheje ingero nyinshi, yaburiye abamwumvaga bose ababwira ishyano rizagwira abanze kwakira imigisha yabazaniye. Yabahaye ingero zose zishoboka kugira ngo abagaragarize ko yaturutse mu ijuru, kandi akora ibishobotse byose kugira ngo bashobore kwihana. Byari kuba byiza iyo ataza kwangwa ndetse ngo yicwe n'abantu be, kandi yifuzaga kuba yabakiza ngo batigerekaho icyo cyaha gikomeye. Bose batangajwe n'uburyo yarasobanukiwe n'amategeko ndetse n'ubuhanuzi, maze bakomeza kubazanya bati: "Uyu yakuye hehe ubwenge ko atigishijwe?" Ntawe bemeraga ko ashobora kwigisha iyobokamana kandi ataranyuze mu mashuri y'abatambyi. Kandi Yesu na Yohana Umubatiza babonwaga nk'abatagize icyo bazi, kuko batanyuze muri ayo mashuri. Ababumvaga bose batangazwaga n'uburyo bazi byanditswe kandi batarigishijwe. Nibyo, ntibari barigishijwe n'abantu, ariko Imana yo mu ijuru niyo mwarimu wabo, kandi niyo bakomoyeho ubwenge busumba ubundi bwose. Ubwo Yesu yigishirizaga mu ngoro y'Imana, abantu bose baratangaye. N'abamwukaga inabi bose bumvise bacitse intege imbere ye, ntibashobora kugira icyo bamutwara. Muri uwo mwanya, ibyo bibwiraga byose byavuye mu bitekerezo. Buri munsi yigishaga abantu kugeza ku munsi wa nyuma, wa munsi mukuru w'ibirori. Mu gitondo cy'uwo munsi, abantu bari bananiwe cyane kubera amajoro menshi bari bamaze mu birori. Hanyuma Yesu avuga n'ijwi rirenga, ijwi ryumvikaniye hose mu bikari by'ingoro y'Imana, agira ati: "Umuntu nagira inyota azahondi anywe. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga aya magambo." Aya magambo yarumvikanaga cyane ukurikije uko abantu bari bameze. Bari bamaze igihe bari mu birori byuzuye ubwibone, amaso yabo yari amaze igihe areba urumuri rwinshi rw'amabara yose, amatwi yabo yaranejejwe n'indirimbo z'amoko yose. Ariko nta kintu na gito muri iki gihe cy'ibirori cyose cyashoboraga kubamara inyota mu by'umwuka, nta na gito cy'ubugingo buhoraho cyashoboraga guhaza umutima wabo. Yesu yabahamagariye kuza kunywa amazi y'isoko y'ubugingo kugira ngo ababere imigezi itemba, imigezi y'ubuzima bw'iteka. Muri icyo gitondo, umutambyi yari amaze gukora umuhango ubibutsa uburyo Mose yakubise urutare mu butayu. Urwo rutare rwashushanyaga Yesu ubwo yendaga gupfira ku musaraba, kugira ngo urupfu rwe ruhinduke umugezi w'agakiza ku bamufitiye inyota bose. Amagambo ya Kristo yari amazi y'ubugingo. Imbere y'abari bateraniye aho, yemeye gukubitwa nk'urutare kugira ngo amazi y'ubugingo atembe agana ku batuye isi yose. Ubwo Kristo yakubitwaga, Satani agambiriye gutsemba umwami w'ubugingo. Nyamara mu rutare rukubiswe havuyemo amazi y'ubugingo. Igihe rero Kristo yigishaga abantu, imitima yabo yuzuye ubwuzu no gutangara, kandi benshi bifuzaga kuvuga nk'umugore w'Umusamariya bati: "Databuja, duhe kuri ayo mazi tutazagira inyota." Yohani igice cya 4:15. Yesu yari azi icyo imitima yabo ikeneye: ikuzo, ubukire ndetse n'icyo